radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumar sappo e joy lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki do radio nata gawo sakira bon competitivité wattu jono jam e dejere warti le gallure gawne tiagal balde tati ko yimbe le be gadno ton majernde ko kenya do woni hejabe lamu be an gonno ton dum wodi sobe kalde be do yimbe le du pamral wadi hakkune mabbe wattu jono yimbe le jiaabe le saha leedi meden dibe collectivité wala fuko sukabe jokkolbe gawbe gadiri majere mudu en le talata debbe nonde sona faabe kolla metti mabbe saaji wakkat jono e paddira tiagal le majjum be gadi no dango fewde e laamo tinno foto on dido bonandaji ngada kasen fa hande no gaw worino sukabe jokkolbe jalti kenya do bomako do be collectivité be tawda e sukabe jokkolbe gawbe le majjum be biidu won yimbe le be yonkiji mu en carbaton be tinno honjugul wadde le hen fa faame yel hor waddi do bonandaji kalan kabaru goda kasen do won nyaloma kedena do yimbe le jabi en be collectivité kenya yambereji di ngaddo bomako do wattu jono kambe laami be do won hakkeji yimbe le jabi en le leedi be collectivité yogabe mabbe bonandaji na ngade fodi e mudde do won yimbe le wobbe kanyen nangata be jarto ngada be sade kaaji sekrabi won sembe kabaru di min jogini on do betande di umar waygal won do micro di do salim jawar won to boggi jamde to litinde wi tan wattu jono jam e dejere warti le gallure gawde balde tati tiagal ko majernde wadno ton so dum gasayno fi hakkune mangal pade be kanye yimbe le gombe tombe micciti den wi yimbe le taton kanye keddile hen ko buri chapan taton do barmi li hen tiagal ko dum won hejabe laamu on je ton ko wattu jono be kolitide be kalde be pamri du won holliti be widdu jam e dejere warti li nokko fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
kejabe laamu nelabe ton be koliti wiide horgol watte fay boota sala famon hebo e kabaru o be bidun be pammi sanne sugula sugabe bangal golleji didi erdi kuliti wide dum dido himeji fund yottinde do han yottinede bangal jo ingol lamu hokneje o kejabe lamu nelabe tunbe kuliti wide lamu gawo wala dido dabareji be kuliti be wide lamu hakundeje jo inte nokkuji be kejabe lamu wala majotobe ka kuliti wide be kayban on don nokku holitama wide ngal karutal ngal nafi fasanne nyande alal barende ngalure gawo nde ana deji non mangal pat be ngalano nokkuji di bobino jede di fuf
holitindi wide fa hande honno gaw worino kenyan do halude amé mondi tawa wattu jono walde no dirta kridi kerbe kuliti wide sa jewi lamu ana hani wadde no watta fu jewa yalla hono jewirta dido tidalaji no di ngori fa lamu huncina don hore kanko no dirta alhamadi siso holiti wide sukabe jokkolbe gawbe sa di metti mabbe kanye fadiredebe tiagal dum wodi sobe ngaddi do golleji kede ko halido hen halude amé mon do focci tango muhammadu samaseku
aujourd'hui si nous prenons la jeunesse du nord d'une manière générale
wakati jeune o ko hewe sukabe be sa leedi men di yo yopirabe ko hemun en golle fu be ngala bangi goddo dum dilati dalaydi puddi hewbe mabbe nati e murugol podde bonde hewbe mabbe dun an andani kabordo de be joodi mere fa hunde be ngatta nokkuji jewtere sembe caldi ngala so wiyama be do sugabe jo en yakaweran joodi anda fu ko ngatta ana hulbini siki wala kay dande toke mabbe imi dum welaka halede kasulam o yebike dun dando dum imini basiji dum dum woni ko wadi gawo ko denno sabi dum ana hani en fuf mi jodon do ko warata ko boppi ngodi dum yo bangal gube platform e sema ko hewbe be do sugabe haaji mu fu dado gube e be jara dum fay hunde jilondirabe gube
de population d'une manière générale une grande composante de la jeunesse
kanko horeji leddi o kenya o yamale tele ngaji de o holliti wiide wattu jono o duwiniki dum wonono yimbe le be sakira mu en keddi bonandaji ngaddi to gawo to hecci kenya ibrahim boubacar keta holliti wiide wakkati jono jama o tinno faama hono kaldude kawrangal wordi fa hande o wiidu bibbe mali fu potu bangal makko do sakira so ngabbi do bemal andengal o do mayneltirde miijoji modon holitinde wiide fa hande n hono ɗo bomako ɗo yimɓe le woɓɓe an ton kolliti wiide kañe ana tawda wattu joni honno sukaɓe jokkolɓe gawoɓe gorino kenya majere waɗi ɗo bomako ɗo nde ɗo majere fuɗɗi ɗum won nokku mabɓe noddirta place indépendance majere nde nde tinno yi ɗum won nokku noddirteɗo monument de la paix wattu joni o kamɓe ɓe kolliti wiide jama an hani tottede haqqeji mum en tawede haaja wadde majereji fa ana wawi wadde kañe ko nandi e muɗum fa hande sukaɓe jokkolɓe gomɓe ɗo bomako ɗo ɓe kolliti wiide honjogol an hani waɗede le hen fa faame ko to gawoto kono ɗiɗo bonandaji gadiri keɗe goto e mabɓe ko haali dow hen
hande sukaɓe mali min jalti hono o kabaru ko waɗama gawo ko welayimi so sukaɓe mali yalti wiide ɓe jaɓay hono autorité interinaire no wattirte bon ɗum yottaki basi fa yimɓe mayi hen ko yimɓe mayi hen ko ɗum woni ko gasay welami par ce que yimɓe ko mayi hen sukaɓe no sukaɓe tato fa nayo so mayi minen min mbawa darade kamari ɗum berde amen boni min jalti beta ko hollude wiide ko waɗama ko gasay pati ɗum filoto gase donc vraiment minen minen dara lamu ɓe ɓama disposition ngaji ɗin fu ko watte fa yimɓeɓe ɗe lamu région moppi yaade gaw kidane jama o reno parce que nous on est rôle et l'am arani gao ko leni yalti warde bamako militaire en wari godfu yop ibeto maintenant sukabe darike do mali bo jonno so wiama sukabe ana bamme golle fa nata sornasia ko douanya ko so en sukabe bamaka ana gasana be mawa jabude no woni kabaro jati jati joni lamo warti joni be mimbe bamata be sukabe nata hono golle sornasia gendarme douanya dune wawa gasude
fa hande majireji den gonde jokkitede leleedi meden di to tumbutobe kulitiwi temere sukabe jokkolbe kanyen jalti ton kenyen be dum biyam tawda e sukabe jokkolbe gawobe tagal mudobe tumbutobe kolli metti mudo e honno wayde potal wori le lamu tumbutobe bi projet ngaji di duso ngari ton sa ewi yimbele be bebe jidin tambe ko kaddi do projet ngaji tagal mududube billi altinere waronde be ngaran wadde do nono darde le nokkojo godde kasen antone kede kanko no dottede bilal muhammad traware o kanko lami do no walde sukabe jokkolbe wonbe to tumbuto ko
Nous avons profité pour
min dari holitinde baligume e bandirabe men gom e gaw kany holitinde metti mede do wargol e barminde yimbe wattu majere gaw holitinde ti dalaji di sukabe tumbutu ngondi bebe jegita wattu subagol sorda sabe rejongaji ifu anan jogana adadu kawala ko tumbutu hebi ti dalaji nanude sukabe le golleji dederdu ana le komindarta ta huncho e hakkile amen dum ana holita wiide min kebana sera min kali fami tampi woynde denagu do lawi me den jaltuda e motona mobile fu atete tedu mobilaji ana bame fallin galu tumbutu garobe lumoji men mawdi dum ana tete jawle fu ko ben jogi men latima kasun kobe le tumbutu lami be ana andani dum ko buri hitane feccere mi de le ditorraji ka e majjum fu mi ardini pocondiral e kaw
pourtant on a toujours prôné la cohésion et l'entente
fa hande honno golleji di gorri no yimbele hewbe kolitiwi dan tawda e sukabe jokkolbe gawbe leleedi meden di be kolitiwi di nyalom hande o dum majer wonde kasena hani wadde do pamoko do tagal mudu sukabe jokkolbe wonbe to kayitobe dum be mbibe njaltan leyi anka asewere warorende nyaloma kejnaado hono yimbele anka njabi yawi en leleedi ele de holitan wed yambereji di ngadama ka kenyen dum wada do pamoko do wattu jono dum won walde humnine hakka baru be do yimbele be mbibe ngadanno be ngatta fu wakkati jono fa be koliton tida laydi njabi en gile leedi meden di tagal mudon durbe kolitiir sa jeewi do mali do be do jabbi en wakkati fu won yimbel wobbe anton nangobe so ngadabe sadakaaji ko be kisi wakkati jono hono jabbi en gombe do mali do e bama ujunere fa yotto ujunere e temedidi kede kanko no dirted aja aminata samakew yo kanko lami de do walde ko mo halido hen do foccitango muhammadu samaseku
nous attendons c'est que la population
comme don tiko yo fa yimbele be fama wide be do yo hono amen bibe adama non be pamadun wide be jogi tidal la jile kamar dun jati fa tati ko lawdi le nangé ana tidan be fasanne de nana yimbele wobbe wide jamma jati be buri yide e men jita fa mesela le numéro min kulita jama wide dun wana ngonga hunde hantide nguru terde urdo anditrede melanin nyaki nguru terde mabbe dun dun nyaki gite mabbe de sifaji bondi di leede kewde runde afrique nawtoto fewde e mabbe di ana wodi gamenga dun sati atawan sakiga jomu jati dawrata dun horgol wadama do majji gol hebata lawol ndenno dido sifaji bondi anan godi gila dubi kewdi dun newaki fe habede ko min bawi wadde yu famminde jama o do torraji majji ka min nodata fay goto bangal sariya sabi dum waltinta miijoji himbele be famminde be tan buri
ça ne fait pas changer les mentalités seulement avec la sensibilisation
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
se grabe njurni den jewen yalla ne les réseaux ngaji meden den puddiran do banamba do don suudu sarwusi wondu to humnino kabar himme e yurmen to banamba to be gondi e faabat don yimbele mabbe gombe to be gondi e kintindi do be do yimbele fa kebo yalla hono kani faabirade hono jalle ni gondi to banamba to se yurute ngardan fa do kaydo nokku no dirte anka walde de no dirte bentu kuube kolitiir de do walde wattu jono be paabiriki do non walde rewbe wonde kasen ton jawdi de do walde wakkati jono fa paabiro do kabaru jawlele dum won ko nan de modum bu rewbe le gombe le der o walde du fa kebano kani jaygirade ton ngal do dokkal be ngadi dum wakande ngad no ton botu mabbe wonde waktu jono be kolitiido ko yaata amire sappo di don dan tawda le der do walde se yurute garanti miniren fa do segudobe koliti wiide waktu jono dum won to seguto ko mairie en be bi an kan nangudo usuru ko le temdere fu sappo e jeegonta heba do won milioji chapan tati e jeddi be anidi be kolitiido milioji jeegonta be kebi se krabe kabaruji mawdi min jogini on do nyaloma hande ndi hollitinde o wiide tan do on wakkati jonoto gawoto jam e deejere warti to balde tati tiagal ko majernde wadi tonko tiagal do wonon ko hejaabe laamu on jeeyi tonko be pamre hono yimbele majjo tobe gombe tonbe ba hande no hollitinde on wirtan on yimbe Europe le sa haldeedi meden diibe kollitiire wala fu ko wadi so sukaabe gawbe jalti so ngadi der do major so na metti e be kollita wiide dubbe joppiraabe tiagal laamo daro darde mudu foto hon dido bonanda jingada fa hande no gaw worino yimbe be no gondi e jokkitaade maayje reedi di leedi di do won do bomo ko do kenya won jaltube wakkati jono kollitiibe wiidan tawdo e sukaabe jokkolbe gawbe be do jaltube dubbe kollitiibe wiide wadde no watte fu yalla horgula no wadde lehen yimbe ngabbe dido bonandaaji nabe yeso sariya sakiraab di won non sembe kabaru di min jogi no do bete hande di kafa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi